chire bien feo en fuga sirina bulanketi. No ñagüe mu guano lleno fuga en bulanketi. O tu lonze tu ambuze na yenga sirina bulanketi. Sabo la cola na mu guano ngate wali bulanketi. Wembera masuka kubulili atekwe bulanketi. I wanna be yo bulanketi.
She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. Kacha chikuwa. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. Kacha chikuwa. Eyo muchilo mu matumiza silina bulanketi. Baby girl jangwe nondabe ofuke bulanketi. Wembera masuka kubulili atayegwe bulanketi. Me want to feel and grip that your papa papa di. Me need you njagalankula gebuli yobu papa papa di. Gatwe nyola mulieli.
She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. Kacha chikuwa. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. She said, Castori na masuka. Kacha chikuwa.
Baby ono wango mukwano ya gutabula. No mukwano gwange kugambia ya gumatiza. Kugambia ebyanga temuli ya kukukuta. Te wali kukukuta kugambia teli kutuka. Yeah.
She said that I want you. She said that he need you. She said I want you.
Chire yempe wenfu wa sirina bulanketi. No nyagwe mu kwano jeno fuke bulanketi. O tulonze twambuze na yenga sirina bulanketi.
Mi nijo njagala nkula gebuli obu papa badi. Ngatwe nyola mulieli damu bulanketi.
Bukuba east to west. I want you, Miguel, to shake your waist. Jagalo chimanyeza chikuwa mukana gazanya. I'm the best.
Slap to the rhythm.